lu momongo bamako do homo fu wonno wada yella ana nodda client en be warde yoga e rewbe le jeyo be kamu en gaati nawtorto wobbe du jimi be quality wiire tawede dum fu choggu ka wala sanne
hikka ko ɓuuri uñaji ɗiɗi ɓeydike e dow coggu bal goto kadle ndenno min jeyran ɗum no ɗum forrata iwara sodde sakngaji e paɗe sukaɓe ko jeeyami yo basin ngaji kadle wax ñohaɗe ana hen ɗon no buklu e sakosi ka noon no luumo o nataɗi sanne rawan en ɓuuri hikka nden rewɓe na sooda noon ko heewi ka hikka kay e dow sappo mabɓe heewi fuf goto won coodo o goto fof wiytiki sifa luumo hikka o
le cuuɗi atelier ji to ñooli watte rewɓe hewɓe woni domoɓe fa so julle tuugi keso naɓa kaddile muɗum fa ñohoya ñohoɓe kañum en ka holiti mette muɗum fewde e oɗo golle ɓe koliti wiide ɗum ana wawi yeppude ɓe wadde jammaji kewɗi eɓe golla tawi ɓe ɗanaki
client ɓe na tanni koyɗe ɗum woni caɗele waɗa ɗum kay wonko heɓete luumo hikka na serti e mo rawanen sa to client ɓe ana jeeya ka fa hunde ɓe sotta sodugol nattaɗi saabi rafi kalisi hikka kay rewɓe ɓe seeɗa seeɗa garata kadi lessukaɓe ɓuuri sodede
kayi to rewɓe le gomɓe tum ɓe kañum en ka holiti wiide julde hitande hikkane ka wari wakkati tiɗɗo sanne ɓe mbi tawede saɗɗa ko woni e maɓɓe ko fuu eɓe anni wadde koɓe mbawi fuu yalla sukaɓe mabɓe kañum en ka ana heeɓa wadde julde nde no woɗiri
julde hikka nawembi min gakkayga yo kabaru kadle sukaɓeɓe min gaɗan baɗo amen yalla min keeɓa kadla amen eɗe sukaɓe kay ɗo enne kay kabaru on tiiɗi sanne min mumnan guite tan so wona ɗum sukaɓe keeɓali fay hunde tafun wona kadle wona paɗe
gotel muɗum woni ko tawi ka le laamu segu so won e rewɓe le gonduɓe to muɓude kañum en ka jawdi comotoɓe yasuɗa e mette muɗum fewde tiɗɗalaji ɗiɓe gondi fewde le nokku o
sikki wala kay wakkati o nattiɗi kamba ɗum jaran kabaru muɗum jaam jaam min ƴewatoli lumoɗo ƴewde hakkille jooɗo komi mbawi culde foye goto dulla kabaru saɗɗa o kanoon min gaɗan komi mbawi yalla min jeeya fayso latike seeɗa ko wowi yeeyede uñane min cottan ɗum temeɗe joyyi ma ɗum temeɗe nayyi saabi jaama o wala kalisi luumo o no samti seeɗa e ɓaɗade julde nde tawar ɗum ɓeydi tiɗude hande kay min kay wonko kemmi
le saha leydi amen ndi le cercle diré région Tombouctou to rewɓelle tomɓe du ana wondi woytade saabi tiɗɗalla o
le luumo diré kullentire ɗi fof nattiɗi min taƴora jaade heɓande sukaɓe kadle wona haalamine saraɓe min coodi kulle ɗe no tiɗiri ndenno e waji amen yeyirde no ɗi keɓirani yalla pati min mursa jawdi amen kulle ɗe ne gaɗɗi ka ɗi tiɗi coggu
andinde tan wiide julde ramadan na ɗo aide el fitre ana jaaɓa waɗude le leydi amen ji nogay go'o na ɗo nogay ɗiɗi lewru avril ngaruwondu